exclusive from bigvoicemusic.com.
JP! Chpata boy.
Yeah!
Naji JP!
Boom!
Alama!
Alama!
Aramani man!
Emma Slank!
Yeah! JP!
Chapa
weekend!
Kanipufa, lero tichezera paka kumacha. Drama zilipo, bondi na sova. Anzanga pwelani, lero timweko. Baman, mpase komova. Wanzanga wa mweko, tisanga laleko. Lero ni lero, paka kumacha. Lero tizamwa, paka kumacha. Supu ya mbuzi ilikuno. Muntu wanga pwela, tichezere lelo. Chizali ila mpaka mairo. Bondi na sova, kaunga na gula. Ya sala ni yanga, nifuna kumwera. Kumwera, kumwera.
Ikafika weekend.
Twe ni kupunda na mafaya. Friends singa anangala chewa kwaya. Fake friends tiwa ponyela kuwaya. Di uchakorwa chewa sama sala. Uka na mulamba chewa no sala. Lati wete second. Nipa weekend. Don't pretend. Po seven za tipanga na ma GP. This week iwa bangi wa JP. No CP. Si uwoi apa ntie peta yamba. Kiche zela lero mpaka pungwe.
Ikafika weekend.
Weekend.
Ikafika weekend. Tichezera,
jibale koma pressure.
Lelo tichezera,
jibale koma pressure.
Ikafika weekend.
Weekend.
Ikafika weekend.
Weekend.
Lelo tichezera,
jibale koma pressure.
Lelo tichezera,
jibale koma pressure.
Friday ni daddy's day out. Forget it. Nichezela kumadunducha. Niza enda bondi kukacha. Kaili nilipe pressure. Kose kupondi na sova. Nitumila phone. Nga kufuno kwa temo tachi. Nina kashi. Zikasila ni using a card. If we party all day night. Actually tilipe weekend. Konkola wela unyopoke. Walwanda wela ufwe.
Aramani
weekend.
Ikafika weekend.
Weekend.
Ikafika weekend.